All Stars Music Entertainment.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yo, Moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena tabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigaba kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, ti kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako, also me, my God. Kazuma ngele samo, also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazuma ngene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no ni pasta no na fidgeti. Nice to meet you nzambo tuma, not forgetting ya titi. Days go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nane ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazi ni wako, also me, my guy. Kazi umangene samo, also you. Aywe mambala, what you trying to say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matha nwakaere osani tiapamu kamwa. Na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikomke lapo na kujensa ati let's talk. Ok tishite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mailo msande panga GB 2PM upa GD pakali kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Mama tigawa kansti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Moolah Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kani Amurusa guys on M-Starch, what's good? Good for hip-hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
It's a smash beat.